Msamaria alikutana kisimani na Yesu. Akamwambia nipe maji ninywe, nitakupa ya uzima wa milele. Mwanamke yule Msamaria alikutana kisimani na Yesu. Akamwambia nipe maji ninywe, nitakupa ya uzima wa milele. Fungua moyo aingie, amnabisha mfungulie. Mambo ya kesho hatuyajui, anabisha mfungulie. Fungua moyo aingie, amnabisha mfungulie. Mambo ya kesho hatuyajui, anabisha mfungulie. Mwanamke naye akamjibu, wewe Myahudi na mimi Msamaria, haitowezekana kamwe mimi, sheria yetu haituruhusu kamwe.
Mwanamke naye akamjibu, wewe Myahudi na mimi Msamaria, haitowezekana kamwe mimi kunywa nawe.
Mwanamke naye akamjibu, wewe Myahudi na mimi Msamaria, haitowezekana kamwe mimi, sheria yetu haituruhusu kamwe. Fungua moyo aingie, amnabisha mfungulie. Mambo ya kesho hatuyajui, anabisha mfungulie. Fungua moyo aingie, amnabisha mfungulie. Mambo ya kesho hatuyajui, anabisha mfungulie.
Jioji mwenzangu moyoni mwako, Mwokozi wetu atakaporejea ndugu. Takuwa katika kundi la Bwana, twapaswa kukesha tukimngoja Bwana. Jioji mwenzangu moyoni mwako, Mwokozi wetu atakaporejea ndugu. Takuwa katika kundi la Bwana, twapaswa kukesha tukimngoja Bwana.
Fungua moyo aingie, amnabisha mfungulie. Mambo ya kesho hatuyajui, anabisha mfungulie. Fungua moyo aingie, amnabisha mfungulie. Mambo ya kesho hatuyajui, anabisha mfungulie. Fungua moyo aingie, anabisha mfungulie. Mambo ya kesho hatuyajui, anabisha mfungulie. Fungua moyo aingie, anabisha mfungulie. Mambo ya kesho hatuyajui, anabisha mfungulie. Fungua moyo aingie, anabisha mfungulie. Mambo ya kesho hatuyajui, anabisha mfungulie. Fungua moyo aingie, anabisha mfungulie. Mambo ya kesho hatuyajui, anabisha mfungulie. Fungua moyo aingie, anabisha mfungulie. Mambo ya kesho hatuyajui, anabisha mfungulie. Fungua moyo aingie, anabisha mfungulie. Mambo ya kesho hatuyajui, anabisha mfungulie.